azigumu iba zona zi guna hagate yebo guna hagate baba guna Paga, Baba, yebo, guna paga te,
my friend and my brother, all the way from KZN, Dumim Costa.
Yeah. udimile unaphaka imupha munye uNkulunkulu onenqebe ezimingi unaphakade lithi izwi likaNkulunkulu njalo ekuseni His mercies are new. They are new for you. They are new for you. They are new even for you. Zimi kuna pagate. Ngathi singayikhona sekula sonke thina esikholwayo. Ah, inqeba zakho. Ah, inqeba. Zimi kuna pagate.
Zimi le baba.
We bazalwane akunasono esihlule amandla kaNkulunkulu. Can we sing it one more time? Oh, just sing Zimine, zimine, zimine muna pagate. Zisanele, zisanele. His grace is sufficient.
Thank you. The Lord bless you. Hey. Something is happening.